unazi unazi kayiwani sengisho unazi unazi kayiwani sengisho unazi hayi unazi kayiwani omwesithuzo uthole isithombe sengisho unazi unazi kayiwani sengisho unazi unazi kayiwani sengisho unazi hayi unazi kayiwani omwesithuzo uthole isithombe sengisho unazi unazi kayiwani sengisho unazi unazi kayiwani sengisho unazi hayi unazi kayiwani omwesithuzo uthole isithombe sengisho unazi unazi kayiwani sengisho unazi unazi kayiwani sengisho unazi hayi unazi kayiwani omwesithuzo uthole isithombe kuzumlazi lo mfana mayefuna unazi 99 lo mfana mayefuna isitelaziki lo mfana mayefuna nazi mahlisa lo mfana mayefuna ushonilazi lo mfana mayefuna umfuralazi lo mfana kayefuna sengisho unazi hayi unazi kayiwani omwesithuzo uthole isithombe